Minister wa government yeze bitundu kigambi tegezeza nti omusala guno gosi guteguliwo obudde buno tebalinafuna nsimbi singa nsimbi zibaddewo baali badde babongeza naye tebalinafuna nsimbi okutuusa omwaka gw'ebyensimbi omulala
bafayo
majezi bwebijja okukolebwako bino nno okutuukawo abakungu okuva ministry ya government ez'ebitundu nga bakulembeddwa minisita atwala ministry eno yennyini Rafael Majezi babadde balabiseeko eri akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu okutangaza ku ngeri emirimu gye gibadde gitambuzibwamu omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 akakiiko kano kaatizudde nti ministry y'ebyensimbi erwawo kuwa ministry eno ensimbi ez'okukozesa mu mirimu egitali gimu ekintu ekiviiriddeko emirimu okutambula akasoobo kakati mu mbeera eno ababaka abatula kakiiko kano batadde ku nninga ministry eno ennyonnyole ku nsimbi 70,000,000 ze baasaasaanya mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi
oguwedde
2025-2026 hao naddala ku nsonga y'okwongeza emisaala kati ne bababuuza kale mu embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okujja mulimu okwongeza emisaala egy'abakulembeze ku mitendera gya wansi mukwanukula minisita Majezi n'abategeeza nti eyokwongeza abakulembeze ba elto musaala basooke babiveeko kubanga kati essira gavumenti ekyali tadde mu kwongeza abasomesa ba atsi ensimbi kubanga nabo bazenga beekalakaasa nga boogera baagala ssente.
I presented a cabinet paper on this matter. I wouldn't delve into the details of the cabinet paper. How much are we proposing for LC1? We wait until it has been approved and then submitted to Parliament. The position I gave at the beginning, which I would like to repeat, is cabinet so far says for next financial year, Parliament allow us to focus on the teachers to enhance the payment for the teachers, that teachers, the primary teachers, and so on. It's a big deal, colleagues. As you see already, here in what the figures have given you, we are beyond 700 billion. Next financial year, we shall focus on the LOC leaders. This is the commitment I got from finance, from the cabinet, and this I share with the committee. So for now, I appeal to the local government leaders. They can come.
Mwati aliku mutuwa alogumu.
Chota
naleto chesunga.
Baba deba kubievi pande.
Ndego yitaba chavi kuba toku lona kwa hafu deo.
Yante kati ya msala.
Baba deba kubielu wako na adiba gina
bongi. Mwama nyinti bagina bongi za kasala.
How do you that?
Mwati aliku msala. Mbele yibadeo sewa kuongeza wako ziba government hibo na. Wakufa kati waze mwe mbele yoko kuniza. Akasenti ni waka siva kati kusoka kuongeza walala.
Era baje nabo bongeza
ndale
bano bwe yes baje kubongeza naye mu bufuwe bumu ababaka bano batadde ku ningira minisita Majezi okubanyonyola oba ebyokulonda ba sente b'ebyalo babivaako kubanga buli kaseera bongeza yenna mukwanukula ne minisita Majezi n'abagamba nti bannange buli kimu ekikwata ku nsonga z'okulonda kyaggwadda era kati ebisigadde birimu emikono eje ministry y'ensimbi
naye
n'akakikokola
kubanga gamazima cabinet yayisa dda ekiteeso kino negamba nti kati ffe tuyisizza n'abadde akadde tukabawadde electoral commission ne ministry y'ensimbi mwe sorting
cabinet guided by excellence the president has agreed that the election should be held between March and April in any case before the swearing in of the newly elected president and members of parliament. At the moment, the matter is between finance and electoral commission. I think they must be organizing, mobilizing the resources. We had a chat with the minister of finance this morning. They have confirmed that we'll continue and have the election. The roadmap is with the electoral commission. They are the ones to determine the date and the polling areas. Each village is a polling station, but it is the electoral commission to gazette the actual polling area.
Chair, procedure.